Padela. Jacob.
Paris.
Na maarif, ni mabreji na magwangi Majaperu wako ndani, kauna wako samahani Unatoka area gani, atukujui na tujali Kaza shuka misitani, good vibes mambo shwari Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari Nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari Majaperu wako ndani, kauna wako samahani Niko areas I love you spending, ini profit ya jana na juzi Zero pressure tumetu Sibongi mingi misi sudi Leto puzi ya bro chwadi Ma weekendi si kosi uradi Dry fry ni ambuzi Adisia kachumbari Vile aisha unipike mahamri Nona ni enda mari Biz kama si ya lali Ndyo daleta pesa na mahani Lighter, leta, washa, kibom Papa, Fadela, ama, Jacob Hini spectacular form Silali hoi no more Wera yangu ilianza ka hobby Usia ingo ja white collar Mandege ndo dula zambogi Zumere meta kwa sola Kwa brao bado mindio bombi Man bada tani pola Nasababisha na maarif Ni mabreji na magwangi Majaperu wako ndani Kauna wako samahani Unatoka area gani Atukujui na tujali Kaza shuka misitani Good vibes mambo shwari Good vibes mambo shwari Good vibes mambo shwari Nasababisha na maarif Ni mabreji na magwangi Good vibes mambo shwari Good vibes mambo shwari Majaperu wako ndani Kauna wako Samahani, ati brida julikani Please mind what you say, bini na bear ratings adi LD Greatness nani ya kila jini, kila fan shukrani Bila njini minta vanish, tukilinki mnito mekijamu matisho za tiki zisonge kusonga Faster, kanyaga, finke forma raka Pongi, tuno haga, forms aubati ya bana Kuna lingwa na penda, kama msupa kukujaga mapema Ndani ya keja, ujui ni lini jo kuna kalenda Tuko wengi but I'm the LS, team ziki sahi big business I was up on the wing like Pires, ni mapapa paprasis Kini bona chikata jilet, ni maswara si die shidwe Kani op na ni water na die, sitko set ka fixen Nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi Majaperu wako ndani, kauna wako samahani Unatoka area gani, atukujui na tujali Kaza shuka misitani, good vibes mambo shwari Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari Nasababisha na maarif, ni mabreji na magwangi Good vibes mambo shwari, good vibes mambo shwari Majaperu wako ndani, kauna wako samahani
Paris